Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yesihlanu, ukuqhubekela phambili kanye noNkulunkulu. Umqondo ophakathi kwale ndaba ungukuthi uNkulunkulu uyazi ukupholisa futhi abuyise iminyaka yezinhlungu nokudangala. Kufanele siqaphele izinhliziyo zethu futhi sikhethe ukuxolela ukuze adunyiswe ebunzimeni bethu nobunala. Isiqalo sendaba yethu sime kanje. Impilo inzima futhi kunezikhathi eziningi lapho singakwazi ukuchaza konke esidlula kukho futhi kufanele sikubekezele. UJosefa wabekezela ubunzima obuningi empilweni yakhe yonke. Nokho izimpendulo zakhe ziveza ukuthi umbono wakhe noNkulunkulu kwamvumela ukuthi aphendule ngezindlela ezifanele ukuba ezohambisa phambili. UJosefa sifundisa ukuthi uma sikhona ukujula eziqinisweni nokulunga kukaNkulunkulu noma ngabe kwenzakani yithi, sizobe sesidlulile kulokhu kolunye uvivinyo olubhekene nezimpilo zethu ekuhlekweni kwethu ngabezizwe. Isigaba sokuqala sale ndaba, uNkulunkulu usithwala ngezikhathi ezinzima ngezikhathi zonke uma simethemba. UJosefa yize wabekezela ubunzima obuningi ukuthi anga wasukuma ngaphezu kokuphelelwa ithemba, akavumanga ukuthi lokho kumnqobe ekwethembeni uNkulunkulu. Kukho konke kuhlanekezela umbono wakhe kuNkulunkulu noma ithemba lakhe elalikuye. Okwamanje empilweni yakhe uJosefa usedlule kokuningi. Useyinsizwa lapho enqatshwa khona ekhashelwa ngabafowabo. Wathengiswa ebugqilini, usebenza kanzima kuPotifaro, kepha usolwa ngamanga nangumkaPotifaro. Waboshwa ngokungafanele, kodwa wenzani uJosefa ejele? Wasebenza futhi ngokuzikhandla, wenza okungcono kakhulu kulesimo futhi nangokushesha nje waze wathenjwa umphakathi. Wachaza amaphupho womphathizitsha futhi wathenjiswa ukuthi ngeke wakhohlwe, kepha wase ekhohlwa iminyaka emibili ngumphathizitsha loyo. Kwaba kuningi kwabaningi bethu, enye yeziyalezo izinto zokwanela ukusebenza sibumbene singabantu, mhlawumbe sibe nomunye nakuNkulunkulu. Kepha kumangazayo ngoJosefa ukuthi uthando lwakhe kanye nokuzinikela kwakhe kanye nokuthembeka kwakhe kuNkulunkulu kwakungashabalali. Kulolu thando nokuzinikela kwakhe okumthwale kuye zonke lezi zinselele ezinzima, kubo bonke lobu bunzima waqhubeka wathemba uNkulunkulu. Watshengisa ukuthi phakathi kobunzima wayebizwe lokulalela nokuqonda. Futhi njengoba sasiqhubeka nokubona uNkulunkulu wawimbumba ngaso sonke leso sikhathi. Lapho ucabanga ngokuphila kaJosefa, ubonga ishadi elithize ekuqaleni wawuzolindela ukubona umugqa uqondile kusukela ekunikezelweni kwephupho lakhe esemncane kuze kufezeke iphupho. Mhlawumbe wakulindekelele ukuthi phezu kwakho konke lokho indlela leyo uNkulunkulu ayekade ezosebenza ngayo ezimpilweni zethu, akunjalo na? Esikhundleni salokho esibonayo kungaphezulu kokwehla nokwenyuka, uNkulunkulu ubonakalisa sengathi akuvamile ukuthi athathe noma ngubani, ngithi kusuka ephuzwini laku-A ukuya kuphuzwini emzileni oqonde kakhulu futhi ofanele. Impilo egcwele izindlela ezihlosiwe nezinhloso ingoba uNkulunkulu uthakazelela ukwakha isimilo sethu nokufezekisa amaphupho ethu. Lapho siya khona akukhona ukuphela kuNkulunkulu akukhathalelayo. Ufuna ukusithuthukisa isimilo sethu ukuze silungele ukuya lapho siya khona. Lokhu kuzobonakala impela ezimpilweni empilweni kaJosefa futhi kuyiqiniso kimi nawe. Ekugcineni uJosefa ukhonza ngaphansi kukaFaro futhi manje sekubukeka sengathi ekugcineni kwempilo yakhe sokuba ngcono. Manje ekugcineni uJosefa nguyena onawo wonke amandla negunya, ungowesibili ngomyalo eGibhithe, manje ekugcineni nguyena ophethe. Kepha uzokwenza njani? Kuthiweni ngokwadlula. Inhliziyo kaJosefa ibilimele kakhulu ngokuhamba kweminyaka. Inhliziyo yakhe ikusiphi isimo manje? Inhliziyo yakho ikusiphi isimo manje? Uyiphatha kanjani inhliziyo yakho mayelana nalabo abakuphoqeleleyo okukhulu kangaka na? Kubonakala sengathi isandla sokwedlulela ngaphezulu kwakho konke lokho. Uyaphumelela futhi uphila ngomusa wenkosi. Kepha kuye kwathiwa kuthatha isandla esithe xaxa ukuphatha umkomishi ephelele. Indebe yemfanelo kaJosefa igcwele kakhulu. Ubukeka eqinile ngaphandle, kepha engabe uqinile nangaphakathi na? Kuthiwani ngenhliziyo yakhe? Kuthiwani ngenhliziyo yakhe mayibheke kuNkulunkulu nabanye na? Ucaphuna umngane kuthiwa baningi abakwazi ukubhekana nobunzima, kepha bambalwa ababhekana nokuningi. Ake sibheke ukuthi uJosefa wenzani kanjani. Wayekwazi yini ukuphatha impumelelo njengoba kwenza imihlatshelo eyamdinga ukuze afike lapho na? Isigaba sesibili, ukubhekana nobunzima kuvivinya amandla nesimilo sokholo lethu. Sisaqhubeka ngale ndaba kaJosefa ekugcineni kwencwadi kaGenesis 41 lapho indlala isize ngamandla. UJosefa usazofunda ukuthi ubunzima nempumelelo zombili zivivinya isimilo sethu nokuzinikela kwethu kuNkulunkulu. Njengoba uzobona ngalesi sikhathi sokuphila kwakhe ngenkathi izinto zazilungile, ubhekene nezilingo ezintsha. Kufanele abhekane kanjani nazo na? Futhi kungani kufanele anakekele labo ababemalile futhi bamlimaza? Kufanele awasebenzise kanjani amandla wakhe na? Sinokukhohlwa ukuthi lokhu kungaba yinkinga. Kunethuba, futhi uma efuna lokuphindisela abafo wabo ngenxa yobubi ababenze kuye angakwenza. Uyabona lapho izinto zihamba kahle futhi siphumelela, singalingeka ukuthi sone futhi sisebenzise kabi amandla ethu. Futhi lokhu akungeke kumjabulise uNkulunkulu. Ngenhlanhla uJosefa ukhetha ukusebenzisa amandla negunya analo ukuze abuyisele inkazimulo kuNkulunkulu, hayi izinhloso zakhe. Inhliziyo kaJosefa yayilinyaziwe kakhulu kaninginingi nokho ngezikhathi zokubusisa, njengoba sizobona wakhetha indlela eyiyo. Asiqhubekeni ngendaba ke. Indlala inzima emhlabeni wonke, ukufakela ngaphakathi neKhanani. Jakobo uyisa kaJosefa uzwa ukuthi kukhona amabele eGibhithe futhi uthumela amadodana akhe ukuthi ayomthengela umndeni. Uma befika eGibhithe baziveza kumbusi ongumfo wabo uJosefa, kodwa abamazi abamboni. Ngenhlonipho bayakhothama kuye, futhi ekukhothameni kwabo baveza iphupho uNkulunkulu ayelinikele kuJosefa kudala esasimncane. Kepha uJosefa uyababona futhi yeka ukuthi lokhu kwakuwusuku olunomuzwa kanjani kuye. Ngaso leso sikhathi wayesazi ukuthi bangobani, kodwa wazenza umfokazi. Ukhuluma kalukhuni na? Igama elifanayo elisetshenzisiwe lokuthi bebekhuluma kanjani na? Benqabile ukusho izwi lomusa kuye. Manje uJosefa ukhuluma nabo ngamazwi alukhuni nangezwi elulukhuni. Kepha namhlanje abamazanga. Futhi njengoba bebabuza abafowabo bazama ukukholisa uJosefa ukuthi bangamadoda aqotho. Lokho kuyamangaza kunjalo na? Ngoba uma sifunda kuGenesis 42 verse 13 uthi bamphendula uJosefa bathi, "Thina zinceku zakho size lamane ezishumi nambili, amadodana andawonye ezweni laseKhanani. Bheka encane ikubaba namanje enye ayisekho." Kuyakhathazelekilisa ukuthi basho kanjani ukuthi omunye wabafowabo akasekho. Ngabe babeyixoxile kaningi le ndaba yokuthi kangangokuba ivele yaphuma emlonyeni yabo kalula kanjalo? Ingabe sibona isibonakaliso sokuthi baguqukile eminyakeni edlule na? uJosefa ukhetha ukuvivinya isimilo sabo. Ugcina omunye umfo wabo wabafowethu ejele walasegibhithe futhi uthumela abasele ukuthi emuva eKhanani bathathele umndeni indawo yabo ukudla. Kepha uthi futhi manje uma niza eGibhithe niletha umfo wethu omncane na kimi. Ngifuna ukubona uBenjamin. Khumbula uJosefa noBenjamin babenomama ofanayo uRahel futhi cishe babenobudlelwane obuseduze. Futhi uJosefa uyazibuza ngakho konke lokhu ukuthi ingabe bazobuya bazolanda umfo wabo osasejele na. Futhi ingabe uBenjamin usaphila na. Ngabe laba fowethu yibo kanye kanye abantu abamkhaphela futhi bamthengisa ebugqilini na. Futhi njengoba le ndaba esiqhubeka, abafowabo bakholelwa ekujuleni kwenhliziyo zabo ukuthi basesebejeziswa nguNkulunkulu ngenxa yendlela ababephathe ngayo uJosefa. Babayazi ukuthi kuzophula inhliziyo kaJakobe ukuthi uBenjamin naye amshiye. Babelokhu bethwele icala labo ngalokho abakwenza kuJosefa iminyaka engamashumi amabili. Icala lisenza ukuthi singakhoni ukwenza lutho, futhi kwenza kube nzima kakhulu ukuqhubeka. Empeleni kusenza sibe nomthelela kakhulu ekuphindeni kwamaphutha ethu, ngoba simiswe kakhulu kulawo maphutha esendlula. Futhi siyehluleka ukusebenzisa izifundo esizifundile. Uma sesiqhubeka sesifunda kuGenesis 42 verse 47, sikhombisa ukuthi uJosefa uqhubeka kanjani ngokuvivinya izinhliziyo nobuqotho bakhe kanye nokuzisola kwabafowabo ngezindlela ezazihlukahlukene. Futhi njengoba enza lokhu, ufuna ukubona ukuthi ngabe kukhona ushintsho kubo na. UNkulunkulu wayekhona ukuguqula inhliziyo yakhe, kepha ingabe izinhliziyo zabafowabo zazihlukile na? Eqinisweni kunezinguquko ezithile. Kuyakhathazelisa ukubona ukuthi abafowethu bavikela kanjani manje uBenjamin. Eqinisweni kunesikhathi lapho bekubukeka sengathi impilo kaBenjamin ingahle ibe sengozini. Futhi omunye wabafowabo wayezinikela wathi cha, thatha impilo yami hayi eyakhe. Impela lokhu kungenxa yothando nokuhlonipha ubaba wabo uJakobo. Kodwa futhi kwakusikhombisa ukuthi abafowabo ekugcineni kukhona umbono owakuzisola esimilweni sabo. Kungenzeka ukuthi wayezinika isikhathi. Isikhathi sokwenza isinqumo. Isikhathi sokucabanga ngendlela okufanele enze ngayo ukuthi abenze ubuhlungu obukhulu empilweni yabo. Ukuhlupheka kweminyaka ejele nobugqila ngenxa yezenzo zabo. Kufanele asabele kanjani? Ngabe uNkulunkulu banikeze abafowabo ababi kuye? Ngabe kufanele akhiphe isigwebo esifanele na? Mhlawumbe uJosefa uthwele kanzima ngendlela ebesingathwala ngayo nathi. Uma kwabanzima ukuthi axolele, wenza kanjalo noJosefa. Futhi njengoba uJosefa kwakufanele athathe isinqumo sokuthi uzokwenza njani, naye wayekwazi ukuthi konke lokhu kuzokwenzeka ngesinye isikhathi. Isigaba sesithathu, ukuphila kungahle kungaqiniseki, kepha isithembiso sikaNkulunkulu necebo lakhe lihlala liqinisekile. Futhi ayikho indlela uJosefa engacabanga ngayo ukuthi kuzokwenzakani ngesikhathi sendlala ngezindlela uNkulunkulu ayezobuyisela ngayo iminyaka ayilahlekile. Isikhathi sendlala, kepha uNkulunkulu usebenza ukuletha ukuvuna nokuvuselela olunye uhlobo. Abafowethu, abafowabo babuyelana eKhanani, babuya naye uBenjamin. Bamehlisela kuJosefa ukuthi futhi ukubona ukukhona ukuhlangana nokwenzeka lapho. Qaphela ukuthi lapho abafowabo bebuyela eGibhithe noBenjamin, empeleni bakhothama kuJosefa futhi. Kuyakhathazelisa ukuthi lokhu sikuyisikhathi ezintathu sezizonke lapho abafowethu, abafowabo babekhothame phambi kukaJosefa. Ekugcineni, iphipho laqala kuJosefa ukufaka enkingeni nabafowabo selifezekile. Futhi lapho uNkulunkulu wagcwalisa isithembiso kwesinye isikhathi udlula eziqongweni. Umbhalo uqhubeka ngokusitshela ukuthi lapho uJosefa ebona uBenjamin wathinteka kakhulu. Eqinisweni wathinteka kakhulu kangangokuba kwadinga ukuba aphume egumbini ayokhala ngasese. Lokhu kubalulekile ukuqaphela ngoba siyakhunjuzwa futhi ukuthi uNkulunkulu unendaba kakhulu nentuthuko yalowo ophuphayo kunokugcwaliseka kwephupho. UNkulunkulu ubelokhu ehlakulela isimilo sikaJosefa ngezimisebenzi yakhe eyakhiwe nangokwaphezulu ukuze kuthi lapho efika lapho eya khona kugcwaliseke iphupho wayeselungele. Inhliziyo kaJosefa yayisendaweni efanele futhi uNkulunkulu wenza okufanayo nakimi nami. Ekugcineni uJosefa uyaziqamba ugeza ubuso bakhe azidonse futhi abuyele kubafowabo. Okwamanje ngeke asakwazi ukuphatha ngakho ke usebatshela ubunikazi bakhe ngabangempela futhi uyakhala kakhulu unqotshwe ngokuphelele komzwelo. Siyayithanda ke indlela asho ngayo uthi ngikuJosefa ngikumfowenu uyazi lowo enamthengisa eGibhithe bese ebuza ngobaba wakhe uJakobe uyaphila na njengoba ubungacabanga abafowabo abakwazi ngisho ukuphendula ngoba sebesaba kakhulu futhi bakhathazekile ngecala ngalesi sikhathi. Manje uJosefa wayesesikhundleni sokubusa phezu kwabafowabo. Amadoda ayekhethe ukulawula umbuso wakhe eminyakeni edlule. UJosefa kwadingeka ukuthi akhethe ukuthi uzosabela kanjani kubo. Futhi esenzile leso sinqumo sakhe wabatshela ukuthi bangakhathazeki. Uthi empeleni kwakunguNkulunkulu owayemthume eGibhithe ngaphambi kwabo. Futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathumela uJosefa eGibhithe kwasindiswa izimpilo eziningi ngesikhathi sendlala. Uhlala eGibhithe yebo kodwa nalabo abakhe naye banesivumelwano. UJosefa wayenezizathu eziningi zokusola abantu abaningi futhi ngisho noNkulunkulu. Ngeminyaka yakhe yobunzima nobubi esikhundleni saloko wabona ukuthi konke bekuyingxenye yecebo likaNkulunkulu futhi hayi lokho kuphela, wabona ukuthi kwakuyicebo elihle lelo. Kuyamangaza ukuthi uJosefa ufinyelela kanjani kulesi siphetho futhi uhlanganyela kanjani ngaso kubafowabo. Wayengabajezisa kalula ngenxa yezenzo zabo, kepha uJosefa wamukela leli thuba lokuvuselela konke noshintsho esikhundleni sokuphuma nokuphatha futhi enze impindiselo. UJosefa weza ngalokhu ngenhliziyo yakhe wathi isimilo sakhe kanye nobudlelwane bakhe kuNkulunkulu kusobuqinile. Ubese uthumela abafowabo emuva ukulanda uyise bamise eGibhithe, wathembisa ukuthi uzobanika konke abakudingayo. Ukuqabula abafowabo futhi uyakhala ngenxa yabo. Isiphetho esingakanani le kule ngxenye yendaba, kakhulu indaba yomhlaba. UJosefa wabanika konke. Isiphetho sendaba yethu yilesi. Inhliziyo kaJosefa ngoNkulunkulu nomndeni wakhe yasinda kakhulu kuwo konke ayekade ebhekane nakho. Uthola iziqu esikoleni sokuhlupheka. Angicabangi ukuthi kwakulula. Esinye isikhathi kwakubukeka sengathi uJosefa wenza into efanele ngokwenzakalayo. Akakaze acabange ngayo. Kepha iBhayibheli likwenza kucace ukuthi wayenemizwa ebomvu kakhulu. Futhi uma sifunda kuGenesis chapter 47 verse 11. UJosefa wabahlalisa uyise nabafowabo wabapha indawo ezweni laseGibhithe, izwe elihle kunawo wonke amazwe angaleso sikhathi, izwe lika njengalokho uFaro ayekade ebayalile. Wayalelwa mhlawumbe walwa nokuziphindisela, walwa nokuxolela, kepha yikho akukhethayo lokho. Wakhetha ukuthethelela futhi akanandaba nokuthi uxolelwa kufanelekile. Abafowabo bakaJosefa babekufanele impela. Ufanele uJosefa wakhetha ukuba libalela nokuba akhiphe isahlulele nesijeziso esinikezwe anikezwe sona ngegunya ayenalo. Ngabe kuyasiza ukukhumbula ukuthi ubani uNkulunkulu avumela ukuthi asebenzise izindlela zethu zokuphumula na? Ngamafuphi uJosefa wanquma ukuthi aqondise kanjani inhliziyo yakhe. Wakhetha ukuthi uzosabela kanjani. Kungenzeka yini ukuthi amaphutha ethu amakhulu ngezikhathi zokuhlupheka eze ngoba sasilandela inhliziyo yethu ewo kunokuba sikhethe ngenhloso ukuthi sizosabela kanjani. UJosefa wakhetha ukusebenzisa amandla wakhe, amandla wayenawo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu, hayi izinhloso zakhe. Wakhetha ukukhazimulisa uNkulunkulu phakathi kweminyaka yonke yobunzima futhi wenza okufanayo ngobuningi bakhe naphezu kwezimo zethu ezinhle noma ezimbi. Similo sokwesaba uNkulunkulu sisazuzisa. Lokhu kufaka umbuzo, ngabe ngizimisele yini ukuqhubeka phambili noNkulunkulu? Ukuqhubekela phambili ngaphesheya kokwenqatshwa, ngaphesheya kobuhlungu, ngaphezu kokukhashelwa na? Noma ingabe ngizobambelela esikhathini esedlule? Ngabe ngiyonikeza intethelelo futhi ngifuna ukubuyisana nalabo okudingeka khona na? Ngabe ngizoqapha inhliziyo yami bese ngikhetha inhle impendulo yami na? ngabe ngandlela thile ngizoba sengithola indlela njengoJosefa yokudlula ngaphezu kobuhlungu futhi ngiqhubekele phambili nokuphila kwanamuhla futhi ngibheke kusasa. Ngithemba ngakho konke ukuthi uNkulunkulu ungilungiselele lokhu nokuthi unecebo.